no Omar mo ne yonent bi dane won fas day mom yalla da def aw yu ci seen kawar yi djub yoyu kawar gi yoru ci kanam ko faso mu tuddu an nasir ñukoy jamo an nawasi ne kawar bo yalla da ca tak aw yu day wax rek fas ni ci yalla defé yu ak barké ndax yoy jamono ni daan jihad ci yoon yalla te tassi amon ci solo lol lol